Ndamutse nkweretse defo zanjye, ese ntuzankotoza? Nkubwiye amabanga yanjye, ese ntuzayamena? Nobody, no one else, ni wowe nahisemo. Ese uru rukundo nkunda, nizere ko ruzaramba. Ese ufite umwanya uhagije wo kunyigisha no gutegereza? Ese ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira? Kuzageza igihe nsaba nta kigoranye. Baby simesha, I'm gonna fatigue you. Wihanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we meant to be together. Baby simesha, oya ntabwo mwishyashya. Kigoroye witeguye bingana iki? Uru rukundo rwanjye mbona rurakabije. Unleash my potential, nyereka byose namenye. Ayo ma shortcuts nigeze nyura, baby show me how. I don't know, berekeza mu rugendo. Ese ufite umwanya uhagije wo kunyigisha no gutegereza? Ufite umwanya uhagije wo kunyihanganira? Kuzageza igihe nsaba nta kigoranye. Baby simbeshya, I'm gonna fatigue you. Wihanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we meant to be together. Baby simbeshya, oya ntabwo ndishyashya. Wihanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we meant to be together. My formula,
how to love, how to treat you.
My formula,
how you want me to hold you.
My formula, my formula, my formula,
how to love, how to treat you.
My formula,
how you want me to hold you.
My